king, I say, hey.
There go me slice.
Mundi passe my word, Muya Jani assist, Nizi Lembe Mufford, Chikeni Wolo Beef, Kapena Mumatob, Padiam Bede my drink, Nihiti Mumakonda, Padima Apposi, my Wapan Nizi Banana, Zima Wota Miru, Zimandi Mundi Zimanana, Infection Patari, my Logi and Akunama. I hope when the feeder Agassi no disinvana, Maso Wana Gunen, so good in the numbed. Ntima uhu kutenta mga usinta ngati kumfet. Ndi sana miachemu, zambili sindi nena. Zina langa ndivena kunchito unwa mandi cha weta.
Wapito ndi weta. Wapito ndi weta iweyo.
Sinango kala weda kumanso ineyo ndi ya foto. Kumanso ndi maimba, ndi na imba migoro. Neyo ndi shasha, ineyo ndi dolo. Wakidwa ndi weta, wakidwa ndi weta weta eh. Umfanane kukoma be, tiye kusenga be. Iweyo ndi festing ati Sunday no Saturday. Umakwanisa somwe hena sangate. Maso wakwa kunena, so kutindi wembeta. Ntima uhu kutenta mga usinta ngati kumfeta. Ndi sana miachemu, zambili sindi nena. Sina langa ndi vena kuchitu unwa mandi cha weta.
Wakidwa ndi weta.
Waiter, waiter, eh.